the play button. Cause this ain't Parson.
DJ Sky, my music, your party.
3 years like this, been up to the pain.
Whoop it, bitch on my side, it's a movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleeve. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out.
People excel your jacket, make me go low.
I got more than enough in my locker. Brother, I'm a warrior, I feel like Rocky the moment.
Niko gona kunanyesha, chances of shandwa.
Avoid those people. When you kusaidia, hawezi kujenga.
Kenya si kwangu, Kenya si kwako, lakini bado si hami.
This world, you come and you go. Story of my life.
Tulikuwa na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich. To mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God.
Let me say this one. Yeah, boutique of fresh, walking in hate, presidential, calculate, be on the ass, call any freaks, eh? Mean come margin, calculate, eh? Boutique of fresh, yeah, 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 walking hate, go, yeah, 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 presidential, yeah, 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 calculate, yeah, 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 be on the ass, yeah, 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 call any freaks, eh? Yeah, 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 mean come. Yeah, 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 calculate, yeah, yeah, yeah. Mini go green, yeah, yeah, yeah. Villain, I smell like terere. Bounce on a day, kunchuja kwa club, jumweka, sweets kwa kerenget. Anave shake, pekele, butina baki like, yeah, yeah, yeah. Bean a day, kunchuja la moroni boy, so butina lele left. Wanna ji dead, t-shirt in the pen. Na menki check in yongongo, Joe. Na same way, mgoriwa bazu kwa bell. Lakini unashinda tu nyongo, loss. Arroba peleka na sponsor, man. Minta kutupa kwa local, Joe. Na drink ya makali ya kisonko, Joe. Arembo na penda konyaki, man. Hata ni kwe mi msoto ho, uwezi nipata na chura man. Mwisho wa mwezi kila mtu staji, mboka imengi ya kwa pori mensha. Niko kipiga void, eh. Masile unusa mshahare kingia. But mwisho wa mwezi kila mtu star, lazima ni empty my pori man. Butuko fresh, yeah yeah yeah. Walking hit, go yeah yeah yeah. Presidential, yeah yeah yeah. Calculate, yeah yeah yeah. Biana ass, yeah yeah yeah. Kwa ni freaks, yeah yeah yeah. Minko maji, yeah yeah yeah. Calculate, yeah yeah yeah. Butuko fresh, yeah yeah yeah. Walking hit go, yeah, yeah, yeah. Presidential, yeah, yeah, yeah. Calculate, yeah, yeah, yeah. Biana ass, yeah, yeah, yeah. Kind of flex, yeah, yeah, yeah. Mingo money, yeah, yeah, yeah. Calculate, yeah, yeah, yeah.
Peng ni ayela na gang ilinyora. Design ya nyara, nyara, nyara. Peng ni ayela na gela na nyora. Disnyora, design nyara, nyara. Mratu na iran bila haya. Na kat ni kila lo ya jana. Jokes on you, na tupima liars. Manzioni nini mnafanya. Mavedi, walipu mwafaya. Exactly. Peng ni ayela na gang ilinyora. Design ya nyara, nyara, nyara. Mratu na iran bila haya. Na kat ni kila lo ya jana. Jokes on you, na tupima liars. Manzioni nini mnafanya. Mavedi, walipu mwafaya. Ha, exactly, niliwadanganya. Warazi, walipu mwafaya. Ha, exactly, niliwadanganya. Peng ni ayela na gang ilinyora. Design ya nyara, nyara, nyara. Mavedi, walipu mwafaya. Ha, exactly, niliwadanganya. Warazi, walipu mwafaya. Ha, exactly, niliwadanganya.
9 months, unateku deliver. Tukuone urumo kwa nle suna mimba. Gwa East imepeleka vijana wengi inda. It's high time Kenya iku illegal. Niri wangu shekinde CBD njoka kwa rada ukikojota kushika. Mister, at least try joke kubehave. Staki damu mwagiki my linen t-shirt. Nasikia mnatafuta, ha, maka mnanfuta kwa duka. Stepa, duka nyaga kubo kikuja sana perhaps utakulwa. Unafaa kujua nani ndo kushuta before kunukisha imtown eza juta. Mbepa, siufungia gunga, kuna ni Sunday mzaijo amefunga. Mi flika beats za Afrika, niliwachia hip hop skuzi mwana driller. Mabiza mtini siupiga kwa ni siata jaja lipadon kila. Splash, splash tukifika, itoka ina spark ma opo na itika. Trap, trap tu satisa ni mboka, nilikuwa po yojogo ikiwika. Nimona subriki nipita, I think by around us scene nilipigwa. Bruce ilisikika, street iliwika, black kali kama kanyamisa. Nasikia mimchafu spita, nikami wandika izongoma kwa pipa. Kudus informa, though akunpata nilikuwa na operate na bipa.
Peng ni ayela na gang ilinyora. Design ya nyara, nyara, nyara. Mratu na iran bila haya. Na kat ni kila lo ya jana. Jokes on you, natupima liars. Manzioni nini mnafanya. Mavedi, watu mfaya. Exactly, nilu
ya reputation is em. Inge mlenge kujana ndenga. I can believe these days. Nitoka jail kakujua na dem. Ine day once peket. Mori wa nzenza. Madenge madingo plus mapinji wa mkuru kwa njenga. Reputation is em. Inge mlenge kujana ndenga.
can believe these days. Nitoka jail kakujua na demo. In a day once pekee. Mario anzenza. Madenge madingo plus mapinji wa mkuru kwa njenga. Muza za mamzinga. Zile kalikali kama chuzi za simba. Mnabonga mtanishika shati kwa keja ya mabati. Mmejificha wapi? Mwanga na ndinga. Lakini bado muenda rotejo kwa mtindwa. West need share life. Mili kwa na do street na party party. Nye mkivishwa napi. Mini wrong rende boy machachari. Say to my face una beef kina nani. Oh my gosh samahani. Mitisha bando mboga plus ugali flani. Hizi side miracle lasifanyi kangi. Mseli ndroga liacha kame nilaani. Rap game haitaki chali. Na usichangaye mbona juni mini meimari. Lay down flat, stay on your lane. In case haujajuta pepetwa. Serial killers at fighting tena. In short to me upgrade weapon. Fake ass niggas backbiting haters. Kazi niko update status. Weevu juni siri paper chasers. Kwa kila bus station BS adi afya center. Miss Jazzy was there. Muki ni cross with a Kenya. Kuna dem anashinda kiteta kikuja. Asipate mogi kokeja. Fine girl lakini wezi sema. Pia ni jesha kusungwa feds in Kenya. My young zuni penda. Shori ndenga anataka kuchukua selfie tena. Sisi setu ni hustle. Aja tukuachie working castle. Manager alirudishwa home. Jupromote alidai kumikdoshi in person. Nika kubera mandom eh. Pala Instagram I wrote this caption. Munga mutembea na makro. Mata nisipu act utakulio na kofu vihasho.
Siendi, siendi. Wambio watafute plan B. Ndiyo nikuja watume kwa paybit. Nye ma promoters wapendi. Shugli kubwa huku spending. Hakuna kitu fupi ka weekendi. Ongea bars what you can be. Appearance 10 G's. Nikizoza hawa pendi. Inye kikombana ni Fendi. Huku ni kuban mwona mengi. Mbaka mandugu malaya wa shenzi. I never knew they would play me. Na manisha kwa radio na telly. Hey, revenue looking crazy. Ndakodesha kabenzo na Bentley. You talk much how tendi. Youth fund iko pending. You fuck niggas just can't be serious. Bullshit trending. Hey. These old niggas can't bear me. These new niggas ain't family. These old niggas can't bear me. These new niggas ain't family.
Zem, genge mlenge kujana ndenga. I can't believe these days. Nitoka jail kakujua na demo. In a day once pekee. Mori wanzenza. Madenge madingo plus mapinchi wa mkuru wa njenga. Reputation is em. Genge mlenge kujana ndenga. I can't believe these days. Nitoka jail kakujua na demo. In a day once pekee. Mori wanzenza. Madenge madingo plus mapinchi wa mkuru wa njenga.
Yoge masanzu wa kwende. Onti nyakende. Jokse tukwangu. Kakiki wa kenge. Chanda masenki wa senge. Prezo mamende. Riswa riswa. Waroro wa uptown na sinata brado wa bebe wa bebe wa bebe. Nataka pia life ya kiposh. Etc etc. West Pokot tulienda. Luo nyanga potu li msupply machevra. Mbrane ringita machingriza zote oyo lebi center. Saini dosha na lisike roshe. R.I.P. Tekla. Change skin kama Vera. Hit and run dead bitch kakadera. Woko zabe na unahela. Weni mwizi mtu wangu sakawera. I'm among the chosen. How wana hali ya kwa cho. Hey kama Patrick kunga na essence. Vina naiban kwa church. Utiaji that is a big no. For sure for sure. Asapando place za cheesy. Mtajua nina nando na run the show. Nili bitch foreign bitch watamu. Tena mtamu. Nika mshondani steak ukam. Akasema anataka Kenyan spam. Mjoro aligoka kipofu. Tulimwekia mchele akatoka pofu. Zangu ni madaga kwa kitofu. Mdoda kumada na akalash ni kofu. Kuna marideo kuisti kugenje. Zinapia wasela machungu. Ada system ni rated, siyazi tisha sera mkwa mfungu. JK masanzuwa kwende. Onto nyakende, jokseti kwangu mbunga kiki wa kenge. Chanda masenki wa senge. Prezo mamende.
Tano wa nane.
Kwa hapta unasata brado wa bebe wa bebe wa bebe.
Yo, tulika mna dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. To a mocking shot. Nikilala macha maisha yangu. Kwa mikono ya God. Mwende mkumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Eze na Emre do a song. Tulika mna dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. To a mocking shot. Nikilala macha maisha yangu. Kwa mikono ya God. Mwende mkumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Eze na Emre do a strong. Misa senali babwatch niki pull up na kirifle. Society na then tuna fumble. Watu wao wanatiki community kama ma idol. Wanatupenda juu tunaenda viral. Nilikuwa kwa mood mbaya nikaseti kishash. Nika kwa idol. Kwa ground mambo ni nare. Maboy wanafua reform. Lakini wata reform maja na shajwe ganji toka na ndomo. Niko safe niko fit is zone. Bazi ni show venye when I'm wrong. Kama ni chambogi I'm sure niko na watu strong. Hizi streets natako kwa mpole man. Yo amo tapangwa. Bresha kwa stick na magun. Huko east ama tamangwa. Pereka huko kithani tajali utalambwa. Mkono zime tight mseta ni try ata ganda. Tulika mna dream ya kutoka kwa block. Ya need to get rich. to mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Ade kubukia when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Kaji na Emre you were strong. Tulika na dream ya kutoka kwa block. Yani to get rich. To mock and shot. Nikilala macha maisha yangu kwa mikono ya God. Ade kubukia when I'm gone. Mwendele kuplay our songs. Kaji na Emre you were strong.
Whoopi, bitch on my side, it's a movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to the stick. Whoopi, bitch on my side, it's a movie. Whoopi, bitch on my side, it's a movie. Whoopi, bitch on my side, it's a movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm about my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallowed all my kids in a two-seat. Swagged out, from the Louis Vuitton and the gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back on my bullshit, swim back with a full clip. They say I'm moving ruthless, and my shooters they shooting. I'm gonna take her they roof crits. I get the breeze, then it's adios. If I'm with your trees, then she give it though. When I see police, then we gang low. That's another piece, that's another zone. Ice in the VVs, now she down to get treachy. I got all this water on me like Fiji. Bitch, I'm posted up with hats and the sleazies. Smoking the Zaza, it go straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Open his lata, then he dancing my chata.
Open his Zaza, it go straight to the Mata. And I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Then I'm open his lata, then he dancing my chata.
Whoop it, bitch on my side, it's a movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm about my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallowed all my kids in a two-seat. Swagged out, familiar, we bringing them cats out. I still got some racks stuffed in the trap house. With the 42, I'm blowing her back out. I'm back out, bullshit, swim back with a full clip. They say I'm moving good.
Sit up, never like you know it's what you packing with the motor man. You gon' sit up, tab it. Wait, hey, hey.
Shake it.
She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga.
She let it clap for a nigga.
And she throw it back for a nigga.
Yeah, she throw it back for a nigga.
Mike and Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I Mike and Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I When I walk in the spot, 30 on me. Buy at the club, niggas know that I'm paid. Bitch, I'm a dot. Get me lit, I can't fuck with these niggas, cause niggas is gay. All in my page, sucking dick. All in my comments and screaming my name. While I'm in the club, throwing them hundreds and fifties and ones and ones. I smoke, they know I'm wildin'. If I'm on the island, I'm snatching the cell. Brody got locked, the night is bail. Until he free, I'm raising hell. Till my shooters call me FaceTime. For all the times we had to FaceTime. 3D nights, I'm doing state time. If you need the glizzy, you can take mine. Please don't come up to mine. You know I'm like that, I'll make a movie like TNT. Black 30, do me ask who really want it. I bet I air it like B&B. Now I'm Blue Island in my section. And I keep that 38 for the weapon. Remember when I came home for correction. All the bad bitches in my direction. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga.
She let it clap for a nigga.
And she throw it back for a nigga.
Yeah, she throw it back for a nigga.
Like a Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I Like a Mary. Billie Jean. Christian Dior.
Look, I can tell you about bad no diaries. I never done fool, nine or fraud. Knock your phone and the lack of sim in the whip of just a good on me. I can tell you about bad no diaries. I never done fool, nine or fraud. I can tell you about bad no diaries. I never done fool, nine or fraud. I can tell you about bad no diaries. I never done fool, nine or fraud. Knock your phone and the lack of sim in the whip of just and I'm going up north. I straight drop crack and boiling water. Who would've thought rap would open doors? Retaliation is a must when I butt my ops. There's no remorse. Of course he ain't caught no corpse. I ain't tryna go back and forth. Look death in the eye when I slap this torch. Kev just told, said he just relapsed. And my soldier's broke, so he's back on board. And the pigs ain't got no manners. Have you seen what they did to the band or door? BZ, that's a violent member. You violate him, that could start a war. All of this chinging and splashing and dipping. Soon as they get cracking, they start to talk. I've been in this game since 003. Imagine all the snitching I've seen in court. If he was in my position, you'd be whipping that raw. The richer get richer, while the poorer get poor. I can tell you about bad no diaries. I never done 409 or fraud. Knock your phone and the like a sim. And the whip with cash and I'm going up north. I straight drop crack and boiling water. Who would've thought rap would open doors? Retaliation is a must when I butt my ops, there's no remorse. The things that I've done with Jeezy, I pray that it never gets seen in court. No face, no case.
No face, no case.
I do bad face, gotta see me abroad.
Yeah.
My shorty wants Christina, you I made it with magic with a kitchen fork. Fireman, he on demon time, need an extend or no extension cord.
Yeah.
As a kid, no, I never liked going to school, fell in love with money and guns. The war with the other side can't get squashed, so all of them drop, the beef ain't done. Up in the split for 41, every way something's gonna have to get bun. Ever since them, man, all I is them, man, I know them, man, all they hear my song. Hey, look at Dave, I bad no diaries, I never done 409 or fraud. Knock your phone and the like a sim in a whip with cash and I'm going up north. I straight drop cracking, boiling water, who would've thought rap would open doors? Retaliation is a must when I butt my ops, there's no remorse. I can tell you about bad no diaries, I never done 409 or fraud. Knock your phone and the like a sim in a whip with cash and I'm going up north. I straight drop cracking, boiling water, who would've thought rap would open doors? Retaliation is a must when I butt my ops.
Over here we don't do no favours. Nope. Them man keep giving us flavours. Like what are you smoking? Like, cause it smelling outrageous. Like what do I call it? Cause the new pack's looking all nameless. Let me step round there with a stainless. Take smiles off everyone's faces. I was in the cut like barber. Rambo looking all maga. One to the chest, that's karma. I ain't tryna rip jeans like Zara. Really up front like Zaha. Gunshot phone and farmer. That ting, let me give her some water. Looking all thirsty, I don't want nada.
When my new ting see me, it's on site. Come my ex on my back like Off-White. Should've dashed her a long time, but I got cheese in the house like bonsai. Can't G-check me, I'm the wrong guy. Bro, done chef, my man in the wrong guy. When the corn and your head back combine, see a hella big bits, no consign.
Don't get got, tryna prove you're bad. I got 3+4 in a Gucci bag. The pussy hit and tried to say that he don't see gang, but he ain't legally blind, he's a goofy man. Ay, 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 ay. Have me looking in the shops, where's Dookie at? Ay, ay. Ay, ay, and you should never trust me, I'm a bookie lad.
The ops ain't allowed no friends, you might as well bang if you chill with them. They left you twice and you're still with them, they've done it before, they'll do it again. You already know my angle, fully you all no manual. Yardman ting, I can do it in sandals, bad beat blowing my candles. Over here we don't do no favours, them man keep giving us flavours. Like what are you smoking? Cause it's smelling outrageous. Like what do I call it? Cause the new pack's looking all nameless. Let me step round there with a stainless.
I got more than enough in my locker. Brother, my warrior, I feel like Rocky the moment he got up. These some championships, I just keep on landing. I know it ain't just about all the bangs you hit, but I'm still here standing, taking on the whole lot while I'm off my rocker. But I got more than enough in my locker. Kick me on the ground and I'll bite your foot. We don't know about stop, we know about loss after loss. It will turn you soft, turn me to a boss. A survivor, made a fury, glad that it made me wilder. Cause the battles, they made me wiser. Cover my locker in petrol and watch it light up. A product of my environment, watch me walk out the flames. Turn my back on the smoke, look close, you can still see the fire in my gaze. Carry the torch for the town and use the light to make it out the maze. When you're born this hot, you feel safe in blaze. Burning and I don't feel fazed. I'll dizzle the dog, had a taste of the blood, fresh wounds in the game. Now I want it all and I can't be tamed, till nothing but scars remain. And I can't refrain from claiming the fame, cause look at how far I've came. Best wake up and smell my mocha. I got more than enough in my locker. Brother, my warrior, I feel like Rocky the moment he got up. It's some championships, I just keep on landing. I know it ain't just about all the bangs you hit, but I'm still here standing, taking on the whole lot while I'm off my rocker. But I got more than enough in my locker. Kick me on the ground and I'll bite your foot. We don't know about stop, we know about loss after loss. It will turn you soft, turn me to a boss. A survivor, made a fury, glad that it made me wilder. Cause the battles, they made me wiser. Speeding ahead, I don't need no visor. I'm a soldier, never looked up to an older. Brother got here off my own back. Paid homage to greats before me, respect, I'm old that. I neglect the throwbacks, but the stress, it still rolls round me. That smell, it just sticks. Just like the six that I got on my breath, I want all the smoke. I feel colossal like Carly. They ain't got a bottle like RD. Who else came in the game, took their shit, actions backed it like Muhammad Ali. That's what I thought. Somebody tell them man to hang up their gloves, cause everybody's bored. Plus, I got more than enough in my locker. Brother, my warrior, I feel like Rocky the moment he got up. Did some championships, I just keep on landing. I know it ain't just about all the bangs you hit, but I'm still here standing, taking on the whole lot while I'm off my rocker. But I got more than enough in my locker. Kick me on the ground and I'll bite your foot. We don't know about stop, we know about loss after loss. It will turn you soft, turn me to a boss. A survivor, made a fury, glad that it made me wilder. Cause the battles, they made me wiser.
منزل في المشجد قد فايلنس أخوي غضبان وحيد زحدان وبطف النار صوت كالراحة الليل رايس ان فولت ونا هيد فروم مايل بريز توكي كام ناكون أسك يو برو ونا بيف نا نان فول نا ونانغا فوم تراي دي كول تونا كوانغا رون عايز من نانيا ريد أسك يو كوال مينا كوانغا نان بيبوا دي دي ستايل صابت مال مينا كوانغا داني أنيسا دون باكاو
صابت مال مينا كوانغا داني أنيسا دون باكاو
hola mi ukifika hola Mujazi gede kama umesota Tuna maintain total Nanko solo nkuja na rende utachoka Koro mbili kwa toja Left, right, we, west menona Nikiwa ganayo, mina wenzangu tunajionaga immortal Straight okewa na DCI Marengo wa marima kama nwezima Yo, blanda mzinga Though, hawaku npata nilijump kwa dirisha Inakuwaga mzito Lakini atu yachi tunaibeba mzima Nashika juyo mbido 2022 Unanima
Nimekukatia simu, juu nige kukatia kwa simu, nige kakao simu Still natapika mefitu ndichi na spliffs iki foreign ndichi Tajilibidi nimekukatia simu, juu nige kukatia kwa simu, nige kakao simu Tajilibidi nimekukatia simu, juu nige kukatia kwa simu, nige kakao simu Still natapika mefitu ndichi na spliffs iki foreign ndichi utajiju Boss it on like melon, manza mon, mask am Elon Me and my fellows, felon, yellow boy, fellow Alwa beat in short, alilichon kama lemon The sweet of the berry, mi mchachu ka lemon Sweet one anajita mjusilicious, mini mtu emo Ata sina memo, ata sina meno Msupa nzaitunyu ni anika kwa mbicha juganje ni sabuni
Kesha halipini yangu
Iko kwa kituwa kanari, mangu wa taliban Na hui feel bad day man kalbano Tuna fight kata kichan, don't be cool wa halifa man You scream like man jarhan, ask you bro una beef na nan Man tuna mema horns, Iko kwa kituwa kanari Mangu wa taliban, na hui feel bad day man kalbano Gonna fight ka Jackie Chan Don't be cool wa halifa man You scream like man Jarhan Ask your bro on a beef na nan Man to the man my horns
yeah. Alhamdulillah, rats and snitches can't be my guys I came from rags to missiles, him nani jua I came with the life shit, run a man down in my Nikes I mix it up and I like it Wash and dumb legalize it Cheki venye nafanye na karaisi Yeah, vela naibana ni malifisa and they like it Yeah, melanin girl wanna give me threesome with a light skin Yeah, gang, unaweza umizo kwe mighty Most of the time ni masawu giza bang, bang, bang Ndiyo muski zanga ni kiwa right
Wangi Gwiji, na jipi ningindenga kwa skat Tukicheza ni brika kam, the real deal, big G thing Nikiwa area ni script kaka Niko Lidney, na pinji njege bila rifle Of course niko busy, niko risky Ukinicheki me and my crew jomboka ni Gigi Uwezi beef na mimi, nita kunyurisha kui kamini Nita kukata kata kam, insmith, niku wachoke swim na fish Big boy stepper, wanajua na wachi wote kake tepa Kwanza lete yongepa, man's like cold Mess with me never
Pigwa Glock tikiwa kanari Man wa Taliban na hui feel bad day man kalkan Tuna fight ka Jackie Chan Don't be cool wa halifa man You scream like man Jarhan Ask your bro una beef na nan Man tuna mema horns Pigwa Glock tikiwa kanari Man wa Taliban na hui feel bad day man kalkan Tuna fight ka Jackie Chan Don't be cool wa halifa man You scream like man Jarhan Ask your bro una beef na nan Man tuna mema horns Pigwa Glock tikiwa kanari Man wa Taliban na hui feel bad day man kalkan Tuna fight ka Jackie Chan Don't be cool wa halifa man You scream like man Jarhan Ask your bro una beef na nan
Yo, kama we ni mchizi ma games na play I'm so NY na KEA Mjuni I'm breeding uka LA Masai na mdunga ma Meryl Na kutoka SA, aliluzi yanga maka LA Don't bother, hino kardinali, nite don munga, uzu mini nani Karaon ili mtukana na nikaturutana, nili mbomisha kilami Munga na wakana, mwizi ya likagwa, burundani burudani Mtoto msichana, hana Montana, kwanja na mira Nilacha kuzifanya, hizo madawa, machaba na mira Choma boza, munga mamchicha, ati wako niichi, wachoyo anatificha Nimetoka moroto kwa jibika, ata kukinyesha mubayi ya mtuni ya makriba Bala, baba Umeshiba, na ujue misle usama, usoi enda kuiba Sanseo alikuja na Mazda, idha fulani, niki kunyachuada Za ovyo tu kunihada, atijuya handa, sutalala mada Saizon kwa madawa maduya, mtadu what? Vetu wanadu tunabu, wanabuya, wanaguaya Still I'm living my dream, nataka benzo na bima What you talking nani, neza kubaya kwa bana unasima Kama siku chote mami, risto za freerider kuna Nani? Wakati nali ririma Metoka moroto tena kusaki ya ifenda mjuni ya tema Metoka moroto tena nkingi ya keja njungu inatepa Metoka moroto tena kusaki ya ifenda mjuni ya tema Metoka moroto tena nkingi ya keja njungu inatepa
Altaka nengiwe marungu wapi join formali wanyungu Tulimchungu ch nugu tulimonia 18 kiu mungu mungu Mkate katwe nusu nusu biz legit tukiwa mina wuzu Na nikuliza tu bibi ya corona inatusu Atupoza takani kwa picha Na tudoz masasi upitisha On toes joa mwezi tupita Na mekimi ya mwezi lilisha Slaves design ya lupita 12 years indaju ya kuiva Bezi usikamka umipika Uneza rudi jack desbila Sija munch tangu late match Siezi fight ya system corrupt Na usifaska uwezi spa Nchi zingine pia woni mra Nyako ulimtoko ba Malifisa nlianwari safu Na kustuko na gun haimanishi wingi around kusnatch. Kuna time likuwa kwa crowd, na kuna time ligeuzwa Steven. RIP my partner in crime, alikuwa stone to death mtaji wa wizi. Send ko exile pandiwe, on the road to mtini. RIP my partner in crime, alikuwa stone to death mtaji wa wizi.
Still I'm living my dream, nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa pana unazima. Kama siku chote mami, isto za fire dakuna. Nani, nani, nwa kardinali ririma. Roto tena kusakia Phantom Junior tema. Matoka maroto tena nkingia kecha njungu inatepa. Matoka maroto tena kusakia Phantom Junior tema. Matoka maroto tena nkingia kecha njungu
inatepa. Yo, Ride Xpeni ambaru. Yo amecheza sana Mariamu. Venya amecheza nyuma ni kifaru. Manzi yangu anasafna na du. Mtaratara ya kuzangwa ina ninyaru. Hashtag end with gang long zende. Na kitanuko chine na tafyo na hesi. Niliambia bro weni sugu, with no fear uliwakulia majuna ulihepa. Get well soon, shtepa mtu wangu, kwani zililaru. Get well soon, nasikia ulikango ukiwakulia mjuna wa daycare. Ride Xpeni mbaru, Mariamu ni kifaru wa nasava na dumbra ya kuzangwai na ninyaru. Shash ni important, youth kiombizo manzeo kimseti nza ovyo. Ekonomia karao ni mahongo, land kumkei so mikosi uzi let go. Kuzidisha, tenant ni waoga so bunderi kizidisho. Mudema Nairobi kwa rentals, nilithani ni mavloga kumbe ni patanisho. Mdema liliripoti kwa radio. RIP Guka, yendo alikuwa na maboka whalers. Bash alinibaiya Rottweiler. Wrong boys na siku cheza, guam ni whichever. Kwa block bila cheddar, hepa, hatari kwenye lango. Kama tuja knock tuko era. Gunana si freelancer, achinjiwa di Sri Lanka. Games apaka na panya apana. Kachumbari mongeza spice hata pasta. Kinipata na dema meivisha asha nyanya. Machaju kunjeni pasta nganga, ni juzi tu alivishi ambanga. Ride Xpeni ambaru. Yo amecheza sana Mariamu. Venya amecheza nyuma ni kifaru. Manzi yangu anasafna na du. Mtaratara ya kuzangwai na ninyaru. Hashtag end with gang long zende. Na kijanuko chine na tafto na hesi. Niliambia bro weni sugu, with no fear uliwakulia majuna ulihepa. Get well soon, shtepa mtu wangu, kwani zililaru. Get well soon, nasikia ulikango ukiwakulia mjuna wa daycare. Ride Xpeni mbaru, Mariamu ni kifaru wa nasava na dumbra ya kuzangwai na ninyaru.
Big up kwa wale watoto wa mkono kuonyesha support. Bicha mjamo silifanya hater jana kasag mdomo. Kiuna anapricha kuna ni venye tuwako na fuwa si stubborn. Riot na iro nayo nayo siweze nda kwa kina navi. Yo, uwezi niambia juu Africanism na nyi wote me bleach. Waya si ukata tutaki ya tutaki kuwa associate na snitch. Ukitaka kulose your sanity, mari uyo be mada. Drill uyo fala mwenye likuja na daga kwa vita ya ubini. Mtawalisha choma picha tena zile za madhara. Nasikia wakenda kude abroad na kina chamwada. Mistake ya kwanza mblena lifanya likamkima la mala. Anakatia bibi ya badman na straza kuomba namba.
Ride Xpeni ambaru. Yo amecheza sana Mariamu. Venya amecheza nyuma ni kifaru. Manzi yangu anasafna na du. Mdaratara ya kuzangwai na ninyaru. Hashtag end with gang long zende. Na kijanuko chine na tafto na hesi. Niliambia bro weni sugu, with no fear uliwakulia majuna ulihepa. Get well soon, shtepa mtu wangu, kwani zililaru. Get well soon, nasikia ulikango ukiwakulia mjuna wa daycare. Ride Xpeni mbaru, Mariamu ni kifaru na sava na dumbra ya kuzangwai na ninyaru.
Kwani ni kesho? Si kesho. Tunatoka Nairobi mzima East Bus mpaka CBD. Ndo mbogi mevisha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mzana bishana kamizi size za try kuresist. Tunatoka Nairobi mzima East Bus mpaka CBD. Ndo mbogi mevisha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mzana bishana kamizi size za try kuresist. Kwa wala ni recognize mini big boy uno. Cause this is bado unakangwa ata kome ivisha judo. Manambli tunawa round, nika tunacheza ludo. Brush wako na slide DM, sina time ya makuro. Bro wangu alipurura stock, pia mika baki nime fitness plug. Hamariza na unaneza duju, wamepiga marags. Itabaki tutoke kwa ground, tuache kutwa malocals tags. Mahita kwendeni uko, sifanya kitu uji ya mafans. Tuko ntop juu ya KCC, maops ya rabzima tunawa ping. Kipa B au COD, battle royale kwa his streets. We ready to risk a touch the
mbali ya tu na pupa tu hang na fali. Wejua hii gang ni kali, napenda na mademo wa geti kali. Tuko strap na makori nkesa manambla jigasa na die smoke. Tuko strap na makori nkesa manambla wajigasa na die smoke. Maziwa zetu ziko fresh ndenu uko na izo ndagizenu imbo. Uta survive aje kwa jungle man na hautafuti do. Tunatuko venerobi mzima east bus mbaka CBD. Mdombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV kwa hii game sima MVP. Na kaku na mzana bishana kamizi sides that try to resist. Tunatoko Nairobi mzima east west mpaka CBD. Ndombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV kwa hii game sima MVP. Na kaku na mzana bishana kamizi sides that try to resist.
Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, call Nairobi still narowesa. Avoid those people, life ni bure survival lazima. Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, call Nairobi still narowesa. Avoid those people, life ni bure survival lazima.
Kuna msia luza penaju walipura, tunauza nyama ya paka kwa mtura. Naziuza mimi na Bena, do tunapurura. Ati ni aje dosh na roll na manzi na nichura. Ni aje na ni dosh, tungempiga picha but alificha sura. Ndani ya poto nilifall, na nijua chingri. Oko wapi ni kuna ndenga na sidi kuara. Fuck it, nilifall in love na nigri. Usoi toka mbeshege, hiyo ni swara. Avoid those people, nilijam sansi ya kahepa. Avoid those people, Adam nige kwa maderi but hangependa. Avoid those people, I'm cold in Nairobi still na rowesa. Avoid those people, kuna madha nige mwokote ya kibeti but angeni tathegi.
Kuna sema nini brother, tumemwoket kuku blaze blaze.
Na sweetie zuni runda na be, pere mende zita kurunda re.
Saizo kani kwa macho nyanya, litrai kunishika time ya Obama. Jump on them uko Obama, walichifanya wanakula nyama.
Naibia Paul kulipa pita kwa show vile kamare imeshika. Au ni wakuland, walipotea tangu zile enzi za green card. Riomo ni dead man na natembea, kotko aligongewa. Last mile by execution, ha, aliponea. Drunken master kimunga swe, motherfucker from yesterday. Bada silas madred muchapa mbaka na nitabe. Anadayoni onabeza jai juanga mini mnyama bed. Si utoka siaka mzee, wakule vumbi siat fiki bay. Quality shook in fact usikuja kuna idea scout oi to kiss. Drill team kuna sisi waze alafu kuna omarukis. Yo dubi si watu two pink yes kuna ukame si watu shtuki. Jiji nyuma hizo building dead amekuona kapata shugli. Model shukua kamoket adi backbench kutunusa vidole. Si washama foreign every morning tukiendanga kole. Nikiwa madrugs me keep it simple bo wezi pata vaska ujalipa dipo. Pirate ulimtoka iPhone tukamocha zero bila ta earphone.
Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid them, call Nairobi still narowesa. Avoid those people, life ni bure survival lazima.
Kwa majina ni Papa Fadela wa razi wa usukani aje nilipenya. Nikikafunga leo na sepa, ambia wa soro wa mgonti December. Mini Miracle Baby nasema mokoro wa mia lishika mimba kwa kesha. Kuna mzela lijifanya sela, tukashika stoki yote katinga thewera. Kuna shugli eta kagi mbogi, bado kifu wa ibishagi hodi. Nilichoka gana window shopping, skizi wanalipa ni overlay the clothing. Nikapianga kana nchoma lips, weziro na sisi Julie trip. Wezi guangi buda we ni bitch, kompeni kompeni na kompeni stiff. Breakfast in bed na niko na side chick. Raboni na stew inakari, heni na coke juu weekend ni shwari. Shati Versace nimepigwa pasi, tangu enzi za day care nilikuwa natoka wato ima bano. Walishindwa kunihandle ka sufuri ya moto, you know the boy been stubborn. Avoid my follow me jaa, ujinga ni ugonjwa kupona ni struggle. Nikipula plazima uta notice, mi wanekana cut all in purple. Na hii dunia ina mambo, nikisota na kinda kid ni ngambo. Niko na TK bado top 3 kama jezi ya Carlos.
New role incognito, jicho nyanya mfuko nzito. Madigaga azambao jumi wana avoid some people. Unafaa kujichunga wadingo na makago wanga za imbo. Makara watapiga na pingo na dubis na machinku. Nairobi kudiambo kwa traffic tinga mawindo. Kula rada tafuna rido ama utameza maride. Promoter junkie mwenye show, make sure amekudunga kadipo. Ati concert bila malipo, avoid your risto. Unafaa kwa avoid those people. Watakuwekea mchele kwa disco, watakuingia mbosho ukisha chemsha unafungwa chipo. Yule boy wa snitch, nasikia yeo ndonyo info. Anajua na mafaivo ndio kwa maana yeo tembeyanga na pisto. Oh oh, leo staki matembo, niko maji kushinda migingo. Itabidi nianze kudetox, yani kupunguza stingo. Waba imenifika shingo, ndio kwa maana niko indoors. Natembeya mtani kitiptoe. Shhh, avoid those people.
Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula muradi sansi waka hepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still naroesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima. Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula muradi sansi waka hepa. Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still naroesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima. Triple XL ndio jacket, nimego loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imed it, black chaza loto. Wako tute mafansi FM ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto. Triple XL ndio jacket, nimego loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imed it, black chaza loto. Wako tute mafansi FM ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto.
Mast nilipitia kando na wasoro shandika journal. Ati mast mege ukatano, skilla hustle na ingiza muscle. Nyongo lo kwa dance floor. Next thing, gunshot. Tulimtoka tu vi clean before shit joy get real. Atunanga saa, ata minutes in it, team no sleep. Beats flani, zimerunda mgali, suko Paris. Njeri ya shakwa addict. Friday clubbing, Sunday tunaona padri. Site nangoja verdict, ati juu ya gun tulikari. Though according to ballistics, inaonyesha Jolly miss it. Na unachocha body count, ati imefika sitini. Saidi walikos kipindi, ati walikuwa mekujia mwili. Pop boy, DCI, walikusha ucheze chini.
Triple XL ndio jacket, nimego loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imed it, black chaza loto. Wako tute mafansi FM ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto. Triple XL ndio jacket, nimego loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imed it, black chaza loto. Wako tute mafansi FM ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto. Domgrande ndio logo, tunawapa moto, kaki farundogo. Leta utia jungiza joto, mshikaji utageuzwa, mshaki na arosto. Ganji mionanga kwa ndoto, misi na mchoro, manzi mini kwa msoto. Manzi ya lilipa na mtoto, sababu ya botolo nimebaki na alosto. Stage mupandanga na kondom, girls kamisi wanazirusha random. Ndawafanya vinyo alifanya, kaldrogo, kalisi, mother of dragons. Leta mengo, mini lete vita, sabu kani damu, itatiririka. Kani bundle zangu ni magiga, misi binadamu, enda ita Jesus. Manzi yako, yu ni ita Zedi, ati munga mini papi. Pull up na ngeus hatari, na wala simlami, hamela nin papping. Nime come through kama atheist, kill ndani ya Moscow, mwarabu ndio racist. Kill kila kitu vi authentic, sare DCI wakistadizo forensics. Story ya kutoka kehuti, kwani nimekimbisha wangapi? Deep is street bila utani, ops wako wapi ni chipin maukapi. Mwitwa Mr. Macontraband, nastaki mabishano. Mwitwa Carlos Gambino, Lucky Luciano. Triple XL ndio jacket, nimego loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imed it, black chaza loto. Wako tute mafansi FM ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto. Triple XL ndio jacket, nimego loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imed it, black chaza loto. Wako tute mafansi FM ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto.
Triple XL ndio jacket, kama ni awadhi, haiko kwa market. Fala alikuja na babake, duanzi, watu alirudi na makratches. Nivi simple boy ndio manake. Sit kwa mabangi waragiza masachet. Super bache wa garache. Drende limdishi tulimfanya gabafe. Hii ni wrong dende kumamake. Kuzoza nlazima cause nigga we popping. Mbono unabanja na masanse. Kafanye mpasho unapenda reporting. Bonga hapo insta na ustoke. Lakini hizi street ustoke. Wali uma bro I washe. Lakini situ lilipa pot now is okay. Sifotagi weather. Kwa kila weather na dugaga weather. Pale gesa tunarowesa. Vibe imewe weza. Buda wirashi lize chesa. Unge tulia ni vile huna pesa. Ni hater na tiana ni penda. Hiyo return to sender. Hii ni ya mamori ya nzenza. Wale wameshika mangondo. Hii ni ya wasupa mepeba kubeba. This ya napita na rono. Kimia, kimia abudo siponge whatever. Kimia nisikize inoro. Kwanzo ya fala nifanye favor. Zima yo fegi ni washa kikoro. Fuck it. Fala tulimpata offside. Ngumi mbaka meze taxin. Kumbe uonaga mdomo ukiwa offline. Malapi tulibaga hostel. Tulenda kuziuza wholesale. Itabidi mekula mabakshi. Shende kidishu na juaga we all fine. So uwezi ni show na mix. Naingiza biashara ndani ya form. Backstage nina mzinga ya chrome. Sigara na jaba ya kari yako. Hiyo ndio hali ya show. Wachana na mimi pambana na hali yako. Siwezi marinate poko. Siwezi jichocha na mariaction. Boom.
Triple XL ndio jacket, nimego loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imed it, black chaza loto. Wako tute mafansi FM ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto. Triple XL ndio jacket, nimego loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imed it, black chaza loto. Wako tute mafansi FM ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho.
kuyondoa kwa msoto is valid.
Wale wa west, wako wet drip. Wale wa east, kwa mabist, betika bed slip. Ujanja ya memes ni bundles, IG hatuwezi wa handle. Asponyona mpango wa kando, wana compete na maninja islando. Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, ah. Nganyangori ni kanambo, leona fire shots karambo. Baba yao aguambo tangu za kale, tangu kitambo. Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, ah.
Kenya si hami, sinde ujengade nyumba kwa lami. Sinite mukami, Justina mangombe na mimi sikami. Unona kitambi, pole lakini minona nitami. Nipate nyumbani, natishi mango kwa deju ya sahani. Ukati makali, shikishi kachaba na buda hunyanyi. We Kenya uhame, juguna wasupa na buda uhanyi. Kazi ni kazi, kipaji ni kazi, yepuka madwanzi. Uza vibanzi, yata kama ni mudu kachonge viyazi. Usiringe juwewe ni manzu, shindo mepiga mapicha kejani. Hujui kupika jame niwezi atongeza maziwa majani.
Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, ah. Nganyangori ni kanambo, leona fire shots karambo. Baba yao aguambo tangu za kale, tangu kitambo. Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, ah.
Kenya si kwangu, Kenya si kwako, lakini bado si hami. Kenya ni Rao, unye na Ruto, wasitubebe madwanzi. Street imejaza vituko, inabidi mini bebange bangi. Napatia msupa kiboko, kama ni pesa kasake mulami. Kau na stress, we come to Eve, bado niko ghetto, chose ko inje. Nikiwa mtani, roi ko easy, but wanajua mini wrong uko inje. Mastu alipe, wacha leo, rasa ringe. Jano anataka maride, mambanga anataka watuzie, ah. Bora dishina ni chome kikolo, mini tashinda ni mezoza. Mino na wakenya kishika na mikono, tuneza kaiba pamoja. Triple XL ndio jacket kwa gorondo, ni wasundi ya mabitha. Siku wanao uongo, nilikuwa solo nkichome ya
wale
kocha.
Wale wa west, wako wet drip. Wale wa east, kwa mabist, betika bed slip. Ujanja ya memes ni bando, IG hatuwezi wa handle. Asponyona mpango wa kando, wana compete na maninja islando. Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, Kenya si hami, ah. Nganyangori ni kanambo, leona fire shots karambo. Baba yao aguambo tangu za kale, tangu
kwa nyumba mimi ndo Buddha, baby girl na follow the rules. Favet favet anonane kau na njua mina rap your hood. Tumepula push push the rolling kama backwood. Emrek ni shabu wa addict aki wa lice inapenda makush. Na spend my snacks wanna beat that round the bush. Kuyu people join him simple, there's no rush, mina rap is smooth. Na nko kwa block, kuna buzz around the bush. Na nko kwa block, kuna buzz around the bush. Whoosh, 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 whoosh. M right ni I, na track my boots. Back then nilikuwa footballer, kwa example nili hang my boots. Top lager 254, ni DM ukidai my goods. Saz ngine mi rap, mi spit, saz ngine sinanga moods. Kubo ni mclean, ni mpiwa, guys like me wana kuanga fiwa. COVID, FO disease, kavetu na kuanga na kiwa. Mana driller, slim, slim, siwa. Everyday sisi upurura, man, izi shashisha kwa too much. I go mega on my wrist, chini ya magic planet ocean. Embrite ni kuanga msocial, by next week I'll keep you posted. Umpo ame trip, ame fumble, ndaiku ni koroge love potion. Umpo ame trip, ame fumble, ndaiku ni koroge love potion. Tuna hit a quarter mil views, with no promotion. Na tukua kwa lab, mina dention ma explosion. Tuna hit a quarter mil views, with no promotion. Na tukua kwa lab, mina dention ma explosion. Buda baby girl, una follow the rules. Favet, favet, anonane, kau na njua, mina rap your hood. Tumepula push, push, they rolling kama backwood. Embrite ni shakwa addict, akiwa lice, inapenda makush. Na spend my snacks, wanna beat that round the bush. Kuyu people join him simple, there's no rush, mina rap is smooth. Na nko kwa block, kuna buzz around the bush. Na nko kwa block, kuna buzz around the bush. Whoosh, 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 whoosh. M right ni mimi, siupiga design zote, kwani ni kesho au amini. Na ukisikiza vitu tunaroga, siuta fiat jo akili. Flow ni kaya pili, wezi mpi makaratili. Waluacha kula moto, squeezy wanna catch my feelings. Show ni kawa fiki, kau twist it na daishi linki. Kwa hii concrete ni tricky, trace your guap no pige tiki. Kwa hii concrete ni tricky, trace your guap no pige tiki. Kwa inyumba mimi ndo Buddha, baby girl, una follow the rules. Favet, favet, anonane, kau na njua, mina rap your hood. Tumepula push, push, they rolling kama backwood. Embrite ni shakwa addict, akiwa lice, inapenda makush. Na spend my snacks, wanna beat around the bush. Kuyu people join him simple, there's no rush, mina rap is smooth. Na nkwa kwa block, kuna buzz around the bush. Na nkwa kwa block.
kuna buzzer around the bush, bush, bush.
Location 100 na kwa hood, mi ndo hero. Waki lock milango, usiku madhigi slide in kwa D-Row. Trip kama El Nino, adu tathani, tuko kwa C-Show. Money don't sleep, money bag moja itoshi, we need Rimo. Location 100 na kwa hood, mi ndo hero. Waki lock milango, usiku madhigi slide in kwa D-Row. Trip kama El Nino, adu tathani, tuko kwa C-Show. Money don't sleep, money bag moja itoshi, we need Rimo. Wanna die to nego truth, mwapiga keo na misi randi. Kama sibling ina twist the shank, sometimes beef you get handy. Though kema off me ni target, lakini kama chopper si mi hulandi. Ita moja siwezi notice, mafans ni wengi, in short ni sandy. Manzi yako na sika rao, nasikia na die kunikaf. Kawaida after weekend ni Monday na Mondays are always rough. That's why I'm mutress the week, bunch you lazima lungs ipigi shop up. Nimeanza kukua tough, since the going maza ku get very tough. Wengine me fumble, wengine me switch, but me nime remain solid. Pa shot nilibong and denga, second shot the ball went in volley. Round the clock from 19 I spread my music a COVID. Niko focus and chase mutation, niko kwa streets mukoro wako worried. A friend indeed, it's a friend indeed, that's why missing anger friends. My ops ameshika na kudet number na hell no place na send. Shank yangu nelminia made in a go straight in a iwezi bend. My op wanajua mini fruit ninja and of course na die kwa blend. Rule number 1 kwa block, no man if you don't get dusty. Rule number 2 kwa block, kama ni op, weapon ni rusty. Rule number 3 kwa block, bro ki switch, shank ni thirsty. Rule number 4 kwa block, usiposu si beg, keep it gangsta. Rule number 1 kwa block, no man if you don't get dusty. Rule number 2 kwa block, kama ni op, weapon ni rusty. Rule number 3 kwa block, bro ki switch, shank ni thirsty. Location 100 na kwa hood, mi ndo hero. Waki lock milango, usiku madhigi slide in kwa D-Row. Trip kama El Nino, adu tathani, tuko kwa C-Show. Money don't sleep, money bag moja itoshi, we need Rimo. Location 100 na kwa hood, mi ndo hero. Waki lock milango, usiku madhigi slide in kwa D-Row. Trip kama El Nino, adu tathani, tuko kwa C-Show. Money don't sleep, money bag moja itoshi, we need Rimo.
In this world you come and you go. Story of my life. I've been on my ones on grinding, not getting by, but it's all timing. I don't mind it, it's alright. However you cope, when you live in a place so cold, hearts get froze, I don't trust a soul. Cause in this world you come and you go. Story of my life. I've been on my ones on grinding, not getting by, but it's all timing. I don't mind it, it's alright. However you cope, when you live in a place so cold, hearts get froze, I don't trust a soul. It started from young and the kid ain't grown, but the problems have. I hardly did know my dad, but it weren't his fault. I'm no longer mad, he does what he can, they come and they go. The first girl that I had still fucks in my mind, but the girl was a hoe. But now I'm trash, so what do you know? I come and I go, literally. They all show love on the road and I got bad girls all trying to get pics of me. If I step in the club then they sit with me. It's a blessing, I ain't gonna bitch, but see, I bet you now they wouldn't stick with me if I didn't rock this flow, if I didn't pop them blow. But I chose this, in this world you come and you go. Story of my life. I've been on my ones on grinding, not getting by, but it's all timing. I don't mind it, it's all right. However you cope, when you live in a place so cold, hearts get froze, I don't trust a soul. Cause in this world you come and you go. Story of my life. I've been on my ones on grinding, not getting by, but it's all timing. I don't mind it, it's alright. However you cope, when you live in a place so cold, hearts get froze, I don't trust a soul. Cause in this world you come and you go. I got my own, but I got me first. Shout out the ones that have done me dirt. Pour the pain in the verse, but brother been hurt so much it don't hurt. I've been broke cause he put in the work. They come and they go, but he wouldn't dare. From young he been there and never been scared. He'd kill a man before they touched my hair. But most of them came and gone. I think that's why I'm always moving. I never stay, I switched up the plot. Hardly even lay my head in my spot. I'm an outside baby, but the man that I've got, I would never swap. I've been through a lot. Cause in this world you come and you go. Story of my life. I've been on my ones on grinding, not getting by, but it's all timing. I don't mind it, it's alright. However you cope, when you live in a place so cold, hearts get froze, I don't trust a soul. Cause in this world you come and you go. Story of my life. I've been on my ones on grinding, not getting by, but it's all timing. I don't mind it, it's alright. However you cope, when you live in a place so cold, hearts get froze, I don't trust a soul. Cause in this world you come and you go.
DJ Sky.